kwasara Jehova obi dịka ugwu Zion. Adịghị ewezụga ya n'ọnọdụ ya. Daddy, onye imeghere ụzọ ya, imeghechala ya. Onye imechikwana ụzọ ya. Nke ya gwụla. Ọ bụ arịrịọ ka anyị ji wee bịa n'iru gị this time. Na sị gị ka ị gbadata n'ezuzu oke bịa nyere anyị aka. Mmadụ efu ka anyị bụ, anyị na-arịọ gị Jizọs, mgbanụ bịanụ o. Daddy, bịazienụ n'ihi na oge a kara aka eruola. Come, daddy, bịa, ngwa bịa, bịa o. Bịa tụnụ, ị nụ, Jizọs. Oh, hallelujah. Ị bịa n'ụrụ gị onye ọrụ amara, chi m ekwela gị nyere m emo. Akwa gị si m rịọ na m garọta Jizọs, isi nkụ aka n'ụzọ n'ike mere m. Isi na onye gbabara n'ime gị dị ka ugwu Zion, papa adịghị ewezụga ya n'ọnọdụ ya. Akwariri ka nji bịa ndịrị gị onye amara, ji m biko 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 chetanụ m. Enweghị m ikwu, enweghị m ibe n'ụwa, ọ bụ naanị gị, ji m biko bịanụ. Chineke na chi m onye
ebere m,
ji m ekwela kụwa chọọ m ọnụ. So let me know, Chineke na chi m onye ebere, chi m ekwela kụwa chọọ m ọnụ. So let me know, Chineke na chi m onye ebere, chi m ekwela kụwa chọọ m ọnụ. So let me know. Akwụ nwere ndọstrị ebe a na-akpọ nwa onye ọrụ amara, chi m ekwela nyere m emu. Lenu ndị mụ na jere ije dị n'elu
ụwa,
ọ dapụtala bụ atọ anọ. Emechala m fasting na prayer nke nyere m ka mee. Chi m biko bịanụ. Lenu ndị mụ na pụtara ọrụ oyibo n'elu ụwa, ụfọdụ ajụsara m otu lụta nwaanyị mụ nwa. Akwariri ka m na-arịọ gị onye ọrụ amara, bịanụ bịanụ. Chi m ekwela gị nyere m emu. Chineke na chi m onye ebere, chi m ekwela kụwa chọọ m ọnụ. So let me know, Chineke na chi m onye ebere, chi m ekwela kụwa chọọ m ọnụ. So let me know, Chineke na chi m onye ebere, chi m ekwela kụwa chọọ m ọnụ. So let me know. Lenu ndị mụ na bidoro iti egwu n'elu ụwa, ụfọdụ ejidela hit 1, 2, tiekwa afọ. Akwariri ka m bịa n'iru gị onye ọrụ amara, chi m ekwela kụwa chọọ m ọnụ. Ụfọdụ sikwa na mama gị ihe m na-eme n'elu
ụwa,
chi m biko bịanụ gosi ya iji bụrụ chi. Ebe ị mere osimiri ihe okewa n'elu
ụwa,
amatara m ị ga-emere m ya.
Biko bịanụ.
Ebe ị lecha nwaanyị rụọ ọrụ ọbara mee ya onye ụwa ọma, chi m ekwela kụwa chọọ m ọnụ. Lenu mụ nwaanyị nke na-enweghị di na kpọnwụ tụtụ na
abalị,
chi m ekwela kụwa chọọ ọnụ. Ụfọdụ na-eme fasting from Monday to Sunday, papa biko ekwekwala gị nyere m enu ha. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-achọ dị n'elu ụwa, papa ekwela ekwela, chi m biko bịanụ. Onye imeghere ụzọ ya, onweghị onye ga-emechi ya n'elu ụwa. Onye imechiri ụzọ ya, nke ya gwụla. Ụfọdụ n'anya draịva enweghị moto nke aka, chimu biko 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 biano. Ah, onye no ni memo kari onye no no wa
onyarebu memo.
Papa bike kwela kiere manio ne lo wanga chineke na chimu onye be
onye bere mo
chime kwela wa jomo no. Solevino, chineke na chibu
onye bere mu,
chime kwela kwa jomono. Solevino, hey, onyuku no baga.
Jesus,
ewe suka kwenye gihai porime, aina sege biano o gazienu. Iya imerendo zoki metura iko bidi ayema.
Oh, what's all the Jesus?
John na bokwa noge daddy, biko biano.
Hmm.
Biani rugi onora mara,
yes,
bike kwe kwala kuwajua yonu. Hey, obie tiware tiwana kwe pare kwe pia. Ezo kuitige le ya ya ya. Akwa kimwe rindosti reba na bonwa onore bube. Apa unwinyere ndozo bukwa ya kinyere mu. Asimu wanke moga diche onye nema.
Olo
Chimwe biko biko bia. Onye newe gine okwa giga boro ya nene loa. Chimwe kwela kiere memu.
Ay,
lenu muta kirindine we gine nanane loa.
Oh Jesus,
ana mwagi ututu bia boro handele chim. Chineke na biko 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 biko
onye bere mo
chimwe chimu 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 anya miri ejula manyo tutu na bale
onye bere mo
apariri kambe bere gio biko biano. Chineke na chimu onye bere
onye bere le
chime kwela kwa jomono. Sole vino chineke na chimu onye bere
onye bere mo
chime kwela kwa jomono. Sole vino chineke na chimu onye bere
onye bere mo
chime kwela kwa jomono. Sole vino.
Oh,
daddy, you are worthy to be praised. Email a papa, oh. Dalo, 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 Jesus. On your way, baby. In a gossip, Maddy, oh. In a merry Maddy, oh, you're lucky. In a gossip, Karakam. Mama Kaine Yagi. Suru Gede. Jesus. Iwe. Papa Narekele, oh. Oh, yo, yo. Ba 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 oh.
Hallelujah.
Ba 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 ba. Chimonya mami.
Igwe igwe.
Igwere mu kwa ngozi ninye wo moya o. Igwere mu kwe go ninye wo moya o. Igwere mu kwa unyo ma ninye wo moya.
Jesus.
Imela o ba 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 ba. Papa na luo. Papa na luo. Papa na luo. Papa na luo. Ine mi emboke buru devia. Aha. Iyem nena pugi mere mnuwa. Iyem nana pugi mere. Jesus imere nyati nye jara ho.
Ya
mere potura no tute se purumana. Kinele gaka di se luna singi narekele o.
Narekele.
Maka nonu mapugi kwa warebu begi. Iku kama nonya Chonsi gina rekele Onye webo Ana masigu zano zano zana Niri wanebi Chine konye na warya Jesus Papa Nalu Papa Nalu Papa Nalu Papa Nalu Nge kunirura ni sototo Kele giwesi o Amomo niroma Jehova Nalu Father, Father Onye ke buru bia weli sigelu ki u Jesus Eba bogide na nobe Echetara mi mere na kwukwon sochin Echetara moriru na kwukwon sonye wem Lekene Daniel Dene bu waka mo mara mo mara Odigi e koro ya ko Oso na kova ni mwere no bodo Mane njiro tarantu tulosi na yake mbemi na noya Mana chine kesiri no 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 wegi yonjiro purimeya Makana kaji ya jisike Habara kata katubaya nururodo Manonye nenye wabia ranye yijiburuchi Chimna rekele Papa singi nalu Aga kureze wewe sokusi Ezi gadiruwa webi Anyi chora kenyi wundu kulu Nondigo nye gafisa lanye Chozo mwabu kichi eze lele 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 Papa nalu Papa nalu Papa nalu Papa nalu Manadero nori apuru nesi asino digi yeke meyeme Kwaku sipi salanye jiwo barafa Chineke moramusi yes my son yes my son yes Manoma karakarue akwa mbojiwe kewa Hati nyere dane nolulodo Mana jihobi gosi ijiburuchi Makana diga maga gofu mole
Oh yeah
Odra kagina digide Jesus sasi miso wela mi
Onyoma shimu
Ike shirodu monu nolulu papa Ike shirodu monu nolulu daddy Onya mamie Odum wakwari wuni beya Odum wakwari enyi ya woki Odum wakwari enyi ya mwanyi wu Jesus ine mekare la kare Unege mege donyo tere manu
Nobody
Papa singi dalu ewo Papa singi dalu Chineka singi jombo akabiesi Sanu, sanu Papa dalu Papa dalu Papa dalu Papa dalu Nge kunirura ni sototo Kele giwese Amu moni roma Jehova na dalu Eduge binura ni soto Kele giwese nana Amu moni roma Jehova na dalu Jesus was sweeter than honeycomb
Aha
Aha You are worthy. Abogini ne chugura bare wanne m.
Oh.
Abogini ne mege chete bewa kwa. Abogini ne mege chete bewe. Nani to kwa sada dobi. Onye mere anyi ndozo geme ya nyegi o. Odiga poke moli chacha. Omara mba morogi Oma kwaragi na zane loa Ogaga hugi webawe Jesus I singe dalo Umo korobe ashinele ya kelu kele Umo korobe ashinele ya kelu kele maka no bu ya bogbara kito kujuru ona ama mama si amasi ona re onye we mu papa na lu 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 papa na lu
oh onyore bebe dalu o kabiensi omega akomake na kona jaman na kokwa na London na kona newi imela o now
chimere mobio mai meme wego nyinyaka chimere mobio mai chimchetara monyewe miyuwa na komono chimere mobio mai chimere gobio mai mikuni bejuru gaju chimere gobio mai ebere chimere gobio mai miyuwa na kokono si chimere gobio mai edu edu chimere gobio to pe Nigeria na bagara gara chimere gobio mai Colombia pusie ike o chimere mobio ma e mana chianya diga poke mole chimere mobio ma e mana chima diga poke lai lai chimere mobio ma
Rekele
Gesanga kelegi Gesanga kelegi Gesanga kelegi onye ne meba Papa ni shetaram papa ni gosire magosi Ini ekwe kiere kiere memo papa oh ewo chimere mo mama oh yes Leno nyene wegi edikam Leno nyene wegi edikam Ka papa kwa zira karaka Neloa Idige kwe kiyere me Jesus Sengina rekele wo 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 Ewo Jimere mo pyo maye Leno boru zongara kufodu moro nime ya Lenu belu nefe ofodu mwara nime ya Mana shine shebe mu Dige kwe kire me mu Dige kwe kawa wike Dige kwe kwa jomono Papa o papa Papa Ewo Ewo Onye ne mema Chimere mobio mae Chika nibia baba Chimere mobio mae Noka na kuseni ike Chimere mobio mae Onye polisi makene bua Chimere gobio mae Oga driver tansi kene Chimere gobio mae Onye wibaro tomoya makene bua Chimere gobio mae
Owo Tony Owo Tony Owo Tony Owo Tony Jesus Aha
Aroma buru no no siginye gekelo
Omewo ya o
Isimu buru no no siginye gekelo
Omewo ya o
Incheki katala Iyo makine merem
Ay
Incheki kata Obyo magine beno Akpato ya wosam Maka magimi yenge jikelegi Akpato ya wosam Maka magimi yenge jinyenge kele Ozu o Eo Chimere mobio ma Ndi mozi Nabisa la nye
Susana, Susana, Miri Wadebi. Asina maga gefeki, osisi gefeki ofufe. Mana John gefeririki, Emeka gefeririki. John gefeririki neloa, Edu gefekwaririki. Oh Papa, oh Jesus.
I need to hear you say this.
Chimarubimo.
Chimere mongyo mawo
Chike wanya galele
Chimere mongyo mawo
Nino soma kene mwa wane
Chimere mongyo mawo
Asinjo raiva tansi kene ya ho
Chimere mongyo mawo
Ndi make tuweka makene mwale
Chimere mongyo mawo
Ofitirai Alaba alaba international make
Makene mwale
Makiyo machuku ne meranyi baro
Father,
Father, you are worthy, you are sweeter than miracles.
In the
name of
Jesus.
O bonzo puta, nefe neshe monagiewo O bonzo puta, nefe O bonzo puta, nefe neshe monagiewane O bonzo puta, nefe Orunzo puta buo, kresa chuchu wajanobe O bonzo puta, nefe
Aye.
Chetana Jesus, ura wune lobe makangi Obonzo puta nefe
Aye.
Obogini mele, ije bidu ni wiko Obonzo puta nefe Biko wane, biko shearia naraya Shearia noga wola
Yeso
Biko wambongo bia, biko shearia naraya tae Mbano bea, maka noga wola Ebu loge wane, biko bianu naraya Bianu, kowe dirigima Shetana Jesus, uru wani muna giewo Obonzo puta nefe Obogini mere, ije bidu nizoriwo Obonzo puta nefe Obogini mere, ije mebunya paragi kileta yanya Obonzo puta nefe Tinyere ginaka Kile toya ya bike mebulaya Obonzo puta nefe Mwapo ya bonyere gi Bike kwekwa lako wongu Obonzo puta nefe Chetana Jesus Uruni igezi wama Obonzo puta nefe Mengwa kisoro, mengwa kisoro Kanywa, obonzo puta nefe
Gimwa korobena, wambobena nolu mta Oge kafodoroge Over 2,000 years ago Ka Jesus mwara wuni higi Ebuloge, lota neno Ni inonye kelegi mazuregi Iye bayaregi neme tupaya nubi Dike nanu abata bebere Jesus Oga adiriregi nama o Oya kaiga Oya kaiga no Oya kaiga Cha
Obonzo puta nefe
Obonzo puta Nefe neche monagi wokorobea
Obonzo puta nefe Oru nzọpụta gwo Christ achụwa aja n'obe gwo Ụgbọ nzọpụta na-ekwe Cheta na Jesus Wụrụ gwo n'elobe maka gị Ụgbọ nzọpụta na-ekwe Cheta na mara ya Ube na koko n'igi Ụgbọ nzọpụta na-ekwe Cheta n'ọṅụrụ mmanya nke gbara ụka n'ihi gị ụgbọ nzọpụta na-ekpe
ngwa
cheta pụtara abịara ya n'elobe maka gị nwa ụgbọ nzọpụta na-ekpe ịgba nke na-agbakwụna ọ bụghị ihe chi chọrọ ka ime biko lọta n'oge agwụla Eba nke na-eme pịọmpịọm mata na ọ bụghị ọkpọrọ gị ka ime biko nọ maka n'oge agwụla
ooo
ụgbọ nzọpụta na-efe na-eche mụ na gị ụgbọ nzọpụta na-efe
oge akara ka eruola
Ekene juru ọnụ mụ
ooo
Ekene juru ọnụ mụ ooo Ekene juru ọnụ mụ ooo Chineke nara ekele Ekene juru ọnụ mụ ooo Ekene juru ọnụ mụ ooo Ekene juru ọnụ mụ ooo Chineke nara ekele Ekene juru ọnụ mụ ooo Ekene juru ọnụ mụ ooo Ekene juru ọnụ mụ ooo Chineke nara ekele Kesi aṅa kele gị ooo n'ụwa mụ ooo
Onye ọma ooo Ewu onye ọma
Kesi aṅa kele gị ooo n'ụwa mụ ooo Onye ọma
Ewu
Kesi aṅa kele gị ooo n'ụwa mụ ooo Onye ọma
Father,
I na-eme ihe n'oge ya.
Imela.
Anyị na-asị gị jọkwa.
Imela o.
Anyị na-asị gị ka bie esi.
Imela Jesus. Igwe ka igwe.
Ekene juru ọnụ mụ o. Ekene juru ọnụ mụ o. Otito juru ọnụ mụ o. Chineke nara ekele. Ekene juru ọnụ mụ o. Otito juru ọnụ mụ o. Ọjịja majuru ọnụ mụ o, aka juwa
nara ekele.
Ekene juru ọnụ mụ o, ekene juru ọnụ mụ o, ekene juru ọnụ mụ o, Chineke nara ekele.
Jesus.
Onye ọrụ ebube nara ekele.
Ọya.
Ọjịja juru ọnụ mụ o.
Onye ọma.
Otito juru ọnụ mụ o. Ọjịja mma juru ọnụ mụ e. Aka juwa nara ekele. Ngesi aṅa kele gị o.
Onye ọma.
Onye ọma. Onye ọma.
Ngesi aṅa kele gị o.
Papa m.
Onye ọma.
Thank you Jesus.
Ngesi aṅa buku gị abụ otito.
Ozoro gị.
Father, Father.
Chineke onye obiọma m. Chineke onye obiọma m. Chineke onye obiọma m. Ngesi aṅa kele gị wewo n'ihi ime. Echetala m akụkọ imere n'ime ndụ m. Akwụ ụgbọ sile. Kansi Lagos State.
Ọ wọ̀tú ọdẹ.
Akwọ̀fú bọ̀sílẹ̀. Kansi Lagos State. N'alata na mbara. Ihe dị egwu mere eme. Anyị amaghị kwa na draịva anyị ghọrọ mmanya. Anyị amaghị kwa n'eziokwu na ọ ghọrọ mmanya. Kọntọ tọ metụ ya aka si ya kwụsị ịrarụ ụra. onye nkọzọ metụ ya ka si ya kwụsị rarụra mana dịka na-ekwu n'eziokwu n'ọka na-ararụra gịrịgịrịgịrịgịrịgịrị ọ bụ ya ka jọn nanụ mana ka o si kasị njọ bụkwa na mgbanwe m na-ararụra amaghị m ihe na-emewo amaghị m ihe na-emewo mana obi ihe doro m anya na onye na-eche ma dị
ga-ararụra
asịgodị na m na-ararụra ya onwe ya dị ga-ararụra ọ si n'oge ekpuchi dịka ọkụkọ si ekpuchi ụmụ ya na ọ dịghị ekwe ka ihe na-eme m na ọ dịghị ekwe ka ihe na-eme m ka na-ekwu ka na-ekwu mmụta anyị wee gbapụ ọsọ gịrịgịrịgịrịgịrị ọ bụ ya ka ajọ ọnụ na-adịghị ọnụ maka gịnị na-emezi anyị daba n'ime olulu lee dịrị abaghị nwụrụ anwụ ka ọtụtụ nwụkwara anwụ ọtụtụ ndị mmadụ merụrụ arụ mana ọ dịghị ihe nke mere m jehova si gị na na-ekele maka na ọkụrụ gị karịrị akarị papa. Gesi aha kere gị onu onye ọma
Father Father
ọkwa gị na gbọrịa agwọkwa ihe kpatara ya onye ọma igwe igwe ka igwe ọkwa gị na-edozi ọnọdụ mmadụ mee ya onye ọma onye ọma gesi aha kele gị onu onye ọma gesi aha kele gị onu onye ọma John si gị nara ekele gị onye ọma ebere na-ekele gị chimadu gị nara ekele m papa ọnụ mafu gị kọwa ya chika dịbịa nwoke ọma onu m ekele gị onye ọma.